Ngiyaphuma nankosi ngiyaphuma Difihle kwingozi nentshaba Nayo yonke imimoya Thatha indawo njengosomandla Sindise impilo yami kwaba bantu abalunganga Kuba namhlanje ndibonile uba Silwe nenyama Silwe nemimoya Namhlanje ndibonile uba Asilwe nabantu thina Silwe nemimoya Asilwe nabantu thina Asilwe nabantu thina Silwe nemimoya Ama sibanjwe moyeni Ezimfazwe sizibonileyo Aziqali namhlanje Ziqali moyeni Ngobe moyeni kuyaliwa Emoyeni Emoyeni
Still on the memoria.